wachache sana wangeweza kupeta. Kosa pesa kumefilisha mambo yote, na amini paka saivi tungekuwa wote. Hata wimbo huu usinge usikia popote, ninge muimbia nani kiwa tiali tupo wote. Bale notesa muyu wangu, okay fine, when the Christmas morning sunshine, chani mwangu bado upo hai, jabo mesepa mda mgini na sahau, aina budi kukumbuka. Na lelo mbadu ishoke, kubize na nene, twandeje halomo kamele na nikagene.
Hivi ni kwe wangu mamito, niwe umenifanya ni fail, kisa sina kipato meni mwaga kule. Hivi ni kwe wangu mamito, niwe umenifanya ni fail, kisa sina kipato meni mwaga kule. Yote mipango ile tulio pangaga mimi na we, meweka kando vile meni mwaga na kusepa kungine.
Wezekana kukushtaki kukote, ngepeleka mashtaka ndani ya moyo wangu mimi. Kesi nisikize mimi, hukumu toe mimi, na mwisho wa kesi yote baki kuwa wangu mimi. Bale notesa moyo wangu, okay fine, when the Christmas morning sunshine, chani mwangu bado upo hai, jabo mesepa mda mgini na sahau, aina budi kukumbuka. Na lelo mbadu ishoke, kubize na unene, twandeje halomo kamele na nikagene.
No, no, no. Hivi ni kweli wangu mamito, niwe